Iyo uhlaba ingungumba nemseka
Iyo uhlaba
we mama nje
Iyo
uhlaba
wo
wo
Iyo uhlaba
ye ngavinova
afana vakumale
ye ngavinova
afana vakumale
woza
ngicinale masesha
we mama
sondo novala
sokamuke mandaba thina
cinale masesha
we mama
sondo novala
sokamuke mandaba thina
cinale masesha
we mama
sondo novala
Iyo uhlaba ingungumba nemseka
Iyo uhlaba
we mama
Iyo uhlaba
we mama
Iyo
uhlaba
It's enough.